Ko kupe te tangata tuatai, kare ko James Cook. Nō reira, ko tāku he ehihi ana te whakatika I taua kōrero.
E te tupu nā, kupe! Ko ā tapu waiwa nei a kōrero te anai a ngā puhi nui tara nei!
Kia ora, ko Rāmai I mere te paiara piana ngā kuru tōku ingoa. Ko tōku tūranga ki konei, ki Mānia, he kai arahi, he kai mahi ahau, ki roto I tēnei wahi ātahua. Ko tōku nei wawata kia whāngai I tēnei o ngā kaupapa I ēnei kōrero kia tātou katoa ki roto I Aotearoa. He maha ngā tangata I ki ana, ko tai mai te pākea I te tōtai me ērā atu mea.
My name is Pa Upukutini Ariki, and I'm one of the high chief of Rarotonga Takitumu. I'm from Takitumu Waka. Our story is like this. I have a tupuna named Tupe, and it's the same Kupe. He came, he left his mother in our island, left her behind with the tuakanas. Her name was Hine ki te papa, and brought the teina with him. Before he left, he built some marais, and he called this marae hono o kupe, meaning kupe is going away.
There's one thing that the Māori community has got to be really proud of. Is that they know where their creation story begins.
Ki tō tātou titiro, ko ngā tapuai o tō tātou rangatira. A kope, kei reira tonu I te onepū o kākā aroa, e kore e ngaro. Kia tū, tika marika mai, mātou o ona heke, kia mau tika te atāhuatanga, te taputanga o ona tikanga, me kore tātou e panga ki te taha, engari, kia mau tonu mātou I roto I ngā mahi katoa, kei roto I ēnā mea, ko te wairua o tēnā rangatira.
The more time people spend learning about us, even our own New Zealanders and our own Māori that have lost connections to home, just having a place where they can go and find out our stories can only do wondrous things. Tēnei ko haumi e tikitiki, me ona kākuhu. He's covered in Taratarākoi is the bits and pieces of food because he's the atu of uncultivated foods. Ko rena ta tane a hau, te kaiwhakairo o te whakairo nei a Mānia. It's an honour to be involved in any project, let alone something of this significance. If it can help tell our stories of our people from our place and our culture, man, anything's great. So for Mānia, I'm hoping it brings in more employment doing specifically Māori things, not having to go out to do, well, forestry or any of those other Pākehā orientated jobs. We can thrive being ourselves and telling our own stories.